Rap,
nipo booth makushe wani, mamoshe wani, toka town paka bush ni matusi jamani. Sina bari za kizushi wala upuzi mtani. Ukisaus kukubushi, skurupushi gizani. Na push design, ikuwa pidi likugwa tu sign. Ukileta za kuzuga na kufunga kwa line. Ok fine, crime slimes, crown mine. Kibrowns rhymes, slow down shine. Heavyweight bero, never wait kwa kuket kwenye get la gero.
Bado survivor, don't know about diver, nimekwipa, can't be down in the river. Skill, speaker, skiliza, na rio tunatapika miujiza. For rhymes, tunabatiza, kinanuka zaidi ya visa. Na fight, na my heavyweight, snitch please wait, na kutouch, una lose weight.
Hip hop, where's the one I keep up? Come away, the stop dance, come away, the step up. All niggas stand up, tag it come a slipper. This is how we do, this is how we do. Hip hop, hip hop. When someone a give up, come and where's the stop then? Come and where's the step up? All niggas stand up, tag it come a slipper. This is how we do, this is how we do. Hip hop.
Asante Mungu kwa upeo, kuchanganua ya jana na leo. Uwezo kutambua matokeo, majirio rafiki kuwa dui. Location ni yui, gozi ya kondoo kumbe chui. This naponga, this napoka. Unakosa fran na popita. Funguka imarika bila kusita. Kiafrika na mwagika.
Lasta, master, master Shivo. Hip hop nilipo, madikodiko mimwiko. Nafata mwitiko, hapa nomfamiko. Kata funua, pana kubana pua. Najua unajua, tukiamua kukamua. Punch kama mvua, bongo mdolongo. Imentia nyongo, viongozi waongo. HIP, HOP, sio vidongo. Tafauti sana na sebeni za Kongo. Obateni lasta, kaksi ya nadongo. Batu na sachi michongo, na ija soma michongo. Michongo chongo, wongo, wongo. Nacheza kama draft, ndo kwanza one single. Yule binti kwa namtegea mingo, so shindi wa jackpot bingo. Ukweli game tough, ila sina sela za same chadema wala calf. Bado najipa tough, na kila puff. Namaliza half, ndo kwanza first half. Bado second itakuwa chance, na chana kwa kujinafas.
Fafanua paka nuksi matusi yanazaga. Hama kirusi na samba. Napogundua hauchunguzi maujuzi yanayofa. Unapoluzi kasa. Nenda tatindua matumizi ya hizi sa. Mashambulizi paka da. Nashindwa kuwa bizi hirizi ya ingizu sa. Unapolindwa bila bizi nisibizi hizi style. Napofeli tasimama kaba beli na kusmile. Napunguka kafile acha folder. Zuguka ete mile in the border. Gupa soda.
Uongee usinongone, niteme usiniseme. Nibane ni kubane kwenye mapene. Twanga la watoto sebene. Twaga na matu kondo inye. Anza tumchakato utawine. Tanza full, mwandiko mnene. Stando huu, mpo wengi malitone. Wasando huu, na utafika malipenye. Moka tai juu, tupa sheri usianye. Spoka style ngumu, sema kweli mara nane. Leza vitu muhimu, mita usidanganye, danganye.
Yeah.